No good touches, no baby.
Silver smart, baby.
Oh lady,
ana ringa ringa.
Lady,
ana ringa ringa.
Lady,
ana ringa ringa.
Lady,
ana ringa ringa.
Oh lady,
ana ringa ringa.
Lady,
ana ringa ringa.
Ana ringa ringa. Kila kimwita na ringa, nikimwomba kidogo anapinga. Huyu binti mashamsham, ana ringa ringa. Kila kimwita na ringa, natamani kufata na shindwa.
Unatamani sultani, nina wewe nyumbani. Mungu wa ndani, unizalie na watoto.
Unatamani na ringa, nikiwa nawe najitai. Santa don't
lady, ana ringa ringa.
Lady,
ana ringa ringa.
Lady,
ana ringa ringa.
Lady,
ana ringa ringa.
Oh lady,
ana ringa ringa.
Lady,
ana ringa ringa.
Wanza wasije ni bana, wanache na mwana. Isabu nyonga wengine wanadana. Akizungusha misili ya spana. Akia Mungu na baki kwa chama. Nyonga laini, toto laini. Alivojaza nyuma kama ini. Chedere, mukide, ana sura kama mbuzime. Senene, nene, ana nikosha chuma tembere. Bambata, mashallah, utakuwa kama labata. Radata, inshallah, huyu mtoto mie tabata.
Unatamani, sultani, nina wewe nyumbani. Mungu wa ndani, unizalie na watoto.
Unatamani nari ngari, nikiwa nawe najitai. Nikiko santa donzo.
Lady, ana ringa ringa.
Lady,
ana ringa ringa.
Lady,
ana ringa ringa. Hata kijiwa
lady,
ana ringa ringa.
Oh lady,
ana ringa ringa.
Lady,
ana ringa ringa.
Sakata, 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 kiuno, sakata, zungusha, 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 mpaka chini, 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 mpaka chini,
Matata inawaka waka, waka. Pointa record.